sekshuba uzongivikela ugogo uma sekulala uzongibhekela ugogo usangikhumbula lapho wangishiya khona awusangikhumbula lapho wangishiya khona phansi so wethu siyadume so wethu phansi so wethu kwanto masiyaduma
Let's pray to section. A part you see.